kama jasiri, kama simba, unaweza ukaina sauti yako zaidi. Bado sijasikia wajasiri kama simba in this house. Our lions in this house roaring in this place. Ndani yake Yesu nimepewa kushinda na zaidi ya kushinda. Mimi ni mshindi ndani yake Yesu, nimepewa kushinda na zaidi ya kushinda. Mimi ni mshindi ndani yake Yesu, nimepewa kushinda na zaidi ya. Can we sing? Let's say, mimi ni mshindi ndani yake, nimepewa, nimepewa kushinda na zaidi ya. Mimi ni mshindi ndani yake Yesu, nimepewa na zaidi ya. One more time, try. Mimi ni mshindi ndani yake, nimepewa na zaidi. Can you sing this? Mimi ni mshindi kashana mambo yake, nimepewa kushinda.
Ujasiri wangu kama simba, uhodari wangu kama tai. Ujasiri wangu kama simba, uhodari wangu kama tai. Ujasiri wangu kama simba, uhodari wangu kama tai. Ujasiri wangu kama simba, uhodari wangu kama tai.
One more time.
Ujasiri wangu kama simba, uhodari wangu kama tai. Ujasiri wangu kama simba, uhodari wangu.
Everybody in this house,
say, ujasiri wangu
kama simba.
Kiwango chako cha kukiri na kuamini, ndivyo mambo yanavyotokea.
Ujasiri wangu kama simba, uhodari wangu kama tai.
Ujasiri wangu kama simba, uhodari wangu kama tai.
Haya,
ninaguruma kama simba.
yako ndani yangu ananipa ujasiri kama wa simba.
Nina Yesu, nina Yesu ndani yangu. Ninaye mwamba, ninaye mwamba ndani yangu. Ninaye simba, ninaye simba ndani yangu. Ninaye Yesu, ninaye Yesu ndani yangu. Ninaye Bwana ndani yangu. Ninaye Yesu, ninaye Yesu ndani yangu.
Nyakati ambazo unaona kabisa mbele uoni, lakini anayeishi ndani yako ni mkubwa kuliko matatizo ulionayo. Kama aliweza kuwavusha wana wa Israeli bahari ya nini? Bahari ya nini? Wakaenda, anashindwaje kusaidia wewe? Natamani tukiri maneno haya kwa ushindi. Marais, haijalishi tutakiri mara ngapi, ila kiwango ambacho tunakitumia sisi kuamini ndicho kitakacho kutusaidia. Twende. Ujasiri wangu. Nitakwenye shida, sitajali. Uhodari wangu kama tahini. Ujasiri wangu kama simba. Uhodari wangu kama tai. Hebu jipigie makofi hapo. Yesu anakwenda kukutokea usiku wa leo sawa sawa na ile imani unayoweka. Hallelujah. Hallelujah.